jasi nae akitaka buku na mwanga laki eh, makeke sinae basi nipe mchini kande chapati eh, nimeridhika na yeye anavyo nipiga paka na feel I iboko yangu ndo wewe vile unanipara paka na feel I napagawa zile zako tingali tingali na tamani hata leo uje ghetto na chachawa zako huwa silali silali bila yako na buli Kujua gai, yako mipira tik tak tik tak. Sitemi na imeza gai, unaniliza gai. Utamukole ya sikuwa Maneno na go, maneno na come. Benzi hali go, nazidisha utamu. Siponzwa gui kwa do, mijibaba fahamu. Danga sitamani, napagawa. Sile zako tingali tingali natamani. Hata leo uje ghetto, unachachawa. Zako huwa silali silali bila yako nabulia mateso. Napagawa, usione rap. See my love, that you say call. Not your chawa, nile, nile. Una nimaliza, 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 eh. Una nituliza, 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 eh. Una nimaliza, 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 eh. Una nituliza, nituliza, nituliza. Unanimaliza, nimaliza, nimaliza, nimaliza.